Ntunulira muli isomba ngali mu byonna, buli kye wali wetaaga kati nzo nno nnina.
Give 'em back.